tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare no gay lewru novembre jena yambe soki der maison de la presse bamako jutino no do kabaruji bi mor way dal konko no gettede Mamadou Watra won to ogi jambe to. Ayri bangal yewtal yupo indi himbel hande wotal leedi medin di fande golliji den gonde jokkitede le nokko holi tawede jamande fande no wonde tanude koyde duwo pelle pabutod lam hakkunde jo leedi medin di kollitidi premier ministre soggal kokkala mayga yoppala mu cangal kom halno halaji di le sappo e jeegom lewru novembre jabbi nondu nokko lol dete CICB kampe gollob le ciudi be dum wonono bagnare gombe tombe non biire ten hono roobe le gollobe tombe sukab roobe le kreduji so ngara do bomoko do ebe tampa sanne misal kanko no dette da hawa sanu wiama wori do bomoko do o wali ko yata duubi jeenom hotata ngendima fe mbul on nabay hindo yata dedu o yade redo ngara fam tadu no journal kala di wonno semba kabaru djibi djibi do bete hande bi bismillah modon be hedade yowtade yuɓɓo inde yimɓeele hanɓe wotade le leydi meɗen ndi fandi ɗum wonde e jokkitede le leydi meɗen ndi ɓamde nokku noddirteɗo Bamako fa jettude Assegou Kane Yoroso e Kuthiala fo jamare wonde tonde aɗa wonde tannude koyɗe sanninoɓe kollitiri wiide humniɓe kabar ɗiɗo golleji kollitide pelle politique ɗe kañen kaani wadde immadraji yalla yimɓele ɓe an jotto le ɗeɗo nokkule fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule e Mamadou Sama Sekou.
Sori Sidi Bé wonno radio nokkuɗo yuɓɓo inde wotoɓe yewtete le commune tataɓo Bamako holti wiide fuɗɗode golleji ɗi wadde handen le nokku makko o ko ɓuri yimɓe temme ɗiɗon woni waylitimɓe yaade nokkuje goɗɗe ko yata teme doron wonɓe inɗe muɓen tosa
jamaro nde fuɗɗi warde mi keɓi finnade ko ɓuri temme ɗiɗon yimɓe eguɓe ko warata teme doron ittaɓe e jaate talki mayiti commune o min gollidata yalla ittude hen yimɓele yuɓɓeɓe
jama ana fanɗi ko warata ɗum wonde ko holti wiide homminiɓe ƴewtugol yuɓɓo inɗe le cercle yoroso région Kuthiala e wi Isiaka Kanté jokko arande commandaw guenni ndi golleji ɗi ana jokkini waɗirede no hanni
le commune karangana kay imbi eguɓe ɓe no mbara capan e joyo e joyo ittaɓe jaate yo capan e jeegomo e joyo so commune Kifouso 1 eguɓe ɓe no mbara capan e joyo e nayo ittaɓe jaate ɓe yo sappo e jeegom e le commune Oujourousso eguɓe ɓe no mbara sappo e jeegomo temedoro e jeenayo itta e jaate
to Segouto gouverneur région o contrôleur général police Alhassane Traoré holti wiide yontere nde jama yalti sanne yottade ley nokkuɗo yuɓɓo inde wotoɓe ƴewtete o radio commission commune ɗo ngol ƴewtogol le mairie Segou Abdoul Karim Keita holti wiide ko ɓuri himɓe temedoron wonɓe inde muɓɓen itta naɓere nokkuje goɗɗe temedere e capanɗe jeɗɗon woɓɓe wonɓe indeji muɓɓen tosa le santiri mabɓe o
ittaɓe jaate ɓe no mbara temedoron e capanɗe jeetto ɗiɓe ɗo ene yaade nokkuji goɗɗi soñe keɓe duuɓi woteɓe no mbara ujunero e capanɗe nayo e nayo
yimɓe humaniɓe ƴewtogol yuɓɓo inde wotoɓe ana darta e kanankoɓe parti politique ngaji gaɗa immadaraji dartude himɓe muɓɓen jalta yottade le santiriji yuɓɓo inde yewtete holtinde wiide ɗi golleji ana kani timmole capantati e goho lewru décembre ndu
ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe do page amen Facebook kaña fayotto compte X Sidio Tamani yoga e pelle société civile en gonɗe le leydi meɗen ndi jalti hollinde ɗum woni beelifi muɗen caggal ko kidal ɓanta ko warata ɗum woni hitande ñalawma hannde noɓe kollitiri wiide le wakkande ɓe jaltuno nde duɓe kolli metti mabɓe fewde ɗum woni kanko soggal kokkala may go caggal komo halno haalaji ɗi fewde no laamu hakkundeji o worino ɗeɗo pelle gonɗe le leydi meɗen ndi kollitirde soggal kokkala may gana hana yoppude laamu o wattu joni o keɗɗemo kanko noddirɗo Mouhamadou Ousmane Agu Mouhamadoun le ndeɗo fedde o woni muɗo ɗo woni mbiɓe no mali hani wayltirade ñalawma hannde o komo fiido hen to faccitango Mamadou Sama Sekou.
Cette initiative
yo anniya kam min ɓami e ley jujuyde yalla holtini premier ministre o yarde kabar muɗum jaam jaam kanko milnoɗo omo e gonga makko hono waɗiri ñande sappo jeegom ni yuɓe leydi Mali yalti holittinde fa laaɓa imadara mabɓe haɓo heftagol le hopitéral e leydi Mali ndi noon ko noon ɗum wonande dental AES onon koye mon taki kala ko golla ga en noon e holtinde sugal tan wiide wattu hotugol makko yoni yuɓe leydi Mali na jootamo e jogori ɗum ɗum honno jambini weltanki sanne imadaraji ɗi pelle leydi ndi gadi ndeno kala ɓe paama e tafon ɓe wattan ko war muɗum hakkillo oɗo transition o haybi ɗum woni ɓiɓɓe leydi Madi fay goto kala ko laati heppere joomum poti waɗa fi holno waɗiri kanko premier ministre o
wattu joni e jaran nokku noddirte tomiña ko han laatade darde rewɓe no sattere diina hani haɓirede ɗum woni boto gaɗɗo toon altinere ƴaɓɓe noon nde ko yaata yimɓele nogoyon kañen gonno le oɗo boto koni fana muɗum yalla sukaɓe kañe fa yetto hayeɓe rewɓele fan gatta koyɗe muɗen oɗo golle wori ñalawma hande o le leydi meɗen ndi fedde ONG nde ɓe noddirta affaire kañum wonde wadde ɗiɗo immadraji do tugorgal fedde autrice humnine kabaru yirwere le leydi ndi wattu joni en kalawno kabaru beɗo yimɓe le garoɓe le ngallure Bamakonde cukalo e dewo e boomo e garowo e gollude le ngallure Bamakonde hewɓe mabɓe fuu du tiiɗalaji mawɗi keɓata ata mbala le ngallure nde duuɓi sara kota do tan wakkatiji fe dokkataki kalisiji muɗum en misala kanko no dirteɗo Hawa Sanu gaɗɗo le ngallure Bamakonde ko yata duuɓi jo hollitiɗi wakkande mo hotannoɗi du fe e mbuɗo yaha o yaadi du e reedu o heeɓi toon tiiɗalaji mawɗi wakkande mo yettino toon en nden fedde nde noddita enda mali nde faabimo fo heeɓi o jibini toon guel ɗo cukalel fa keɓen famtade noon gurdam makko wori keɗɗen kanko Ali Haydara komo heɓini min dow hen
ley bullali woni ko Awa Sanu hawri e saraɓe muɗon o kikide le garadu ceere yoroso caggal duuɓi joyi ko seedi e mabɓe holliti en tampirindi o yi caggal ko dille wuro mabɓe
debbo neldi kam toon kanko duno resanno kalisi am caggal duuɓi tati golle holti wiide juuɗe makko yettuki e ñaawi temedere am ɗi ɗum dardi komi waddi jaggu lemburu ele oɗo jaggu woni ko mi heɓɓi reedu jomum ɗum salki anditinde ɓiɗɗo o nokku lolirɗo daranike am seɗɗaji jiɓingol ɓiɗɗo am duuɓi joyi hannde wala ko fayi kabaru goto sakiraɓe am
sukulla o heɓɓi o ɓuyteke caggal ko yetti centre d'hébergement enda mali jaɓuɗo faabademo yalla omo yidda saraɓe makko o yewta du hakkeji makko Ali Kone yo hoorejo goto enda mali ɗoytimo yaade fa yoroso
papatomo amen yogaɓe laati sababu min keeɓi oɗo surba o min neddimo to nokku enda yalla ɓe tewta sakiraɓe makko caggal imadre ɗi fuuf sakiraɓe makko hulti wiide ɓe jiiɗi yo suka o heddo juuɗe surba o nden min landini dawlu makko
saraɓe o suka debbo cuuɗa he weeli muɓɓen a gaɗa du noddago ɓiɓɓe rewɓe heddiɓe paɗa jaaɓa kañen du e dillude tawe wona dow yamirore saraɓe muɓɓen
surbaɓe ɓen jahali ngalluje kamɓe tan ko ɓuuri hewde ɗum jaatigi fuu ɓe ngala ɓe anda ɗum fayi goto minen saraɓe hawɓe min jewtaɓe sanne e dow koɓe gaɗani ɓiya amen o
ɗum wonno ko Ali Haydara heɓino studio tamane ƴiwde yoroso
tamani projet mo fondation hirondel ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
ɓe mi andi ɗen micciteɗen wiɗɗi jafini sanne kono ayiri banggal no jamande hani yidirde kañe fa yettoyo no adnaru ndu hani ɓattidirde le on ɗo wattu fuddu haalaji ɗi fuu aɗa mbawi haalede dow ɓe mi andi ɗe micciteɗen wiɗi woɓɓele anto tanto jatti cottata hono leɗɗe ɓaleɓe kañe ko nandi e muɗum ɗeɗo leɗɗe wakkatiji ɓe cottaɗe tawi ɗum wala feyɗi dow sariya kutteji hoɗɗum wawi wadde fewde ɓinguel adama sariya hoɗo fuu wino oɗo golle worino fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sew ko Ousmane Niali Boudi
nawtorade bembe ande kese wajade keƴaɓe no holiti wiide yo notade e himmeji wattu yo ɗum Ousmane Kane almami holiti wiide e wima ko nawtorade bembe ande kese ana walla mo faminde yimɓele hewɓe
ni idu ni kam watuɓe kat
neɗɗo golloli oɗo kabaru o hasidini yiyede sanne resusoŋaji ɗi yo sababu mum lobbo nelal ma yaha ɗo woɗɗi ndu yawiri jamare hurde ɗum heɓan ɗum
sira doya
ko wonani kabaru publicité safaje min keɓi tiɗalaji hemde keƴaɓe mun saabe hewɓe e mabɓe uddama e kasu o sakkiti ka yimɓele Bamako hokki hakkillaji mabɓe ɗo kabaru mun
fayda ngaji ɗiɓe tottata man ɗi fuuf yoppene nafa fuu wala e majji ɗum ɓeydi jaati tiɗalla meɗen so safareji mana moƴƴi yona fi ko jaaha dow réseau sosu ngaji wajuji ɗi moodi mabɓe yogaɓe gaɗata kay no nafa sanne aslama en mine bila sanne ɓeɗo yimɓe min tilaki saɗɗa goduɗo o kamɓe ɗum ɓe gara ɓeydude hen kabaruji mabɓe ɗi
wonde publicité safaje lateke safaje ɓaleɓe na tubakoɓe ɗum hana fe le leydi malindi gaɗoɓe ɗuna ana mbawi jukkede ɗum holiti wiide docteur Kalidou Kone jokkiɗo daraniɗo janguinde e martinde kabaru gollirɗe lollirɗo conseil national de l'ordre des médecins du mali
jukkuguji ɗi yo daalugol ñingugol haɗugol hinnade golle o kañum fay ƴettude joomum e leydi dental so ne aribama awa fay hinnade oɗo golle o wona leydiɗi ndi wona leyɗe goɗɗe gollidoɗe mali
tumani jabate secrétaire général fedde ittoɓe safaje ɓaleɓe le leydi mali holiti wiide wonde publicité safaje ɗe ana wawi latade sababu sembibinde nawtortoɓe bembe ande kese ɓamande koƴe mabɓe safaje ɗe farati mune ana mawni
gollude amen nde kay leydi temedere capanɗe jeenayi e jetti ittoɓe leɗɗe ɓe fuuf garata fe publicité dow réseau sosiau ngaji min jiiɗa jaati neɗɗo holla hoore muɗum banggal oɗo golle o saabu jamare nde andana sanne leɗɗe ɗe ɓeydadi ɗum ɗum inde leɗɗe ɗe ne mbaylito e dow alhaali nokkuji ɗiɗen goni
halluttu
andon wiide golleji kewdi wada no sariyaji tabbete do bembe ande kesse kejabe munno jabay halde kabe koliti wiide sariya hado dun anaton
en bien don garti haddude betande do kabaruji dimin joto sene dadi heju jamen kala ko bodon woytade furdu anni numero mi dokka on do wakkati funde journal amen gal warta timmude bodon numero anni so ngadi chapande jidde jeegom chapande jeenaye jitti chapande joyi jeegom chapande joyi e jeegom ono be keba hitnade journal gal be do numero amen via mo o mon 37321 kawajib senator do facebook noga credit card e numero modon fi en bout tacciata ki le hen fadje fi no konande don no do e sen yewtere meden de an wodi wassalam le jonte jabbino de fu mi citede wi yimbe le hewbe kanyen joppino kule mudem misal yimbe le wombe le lamu banya garabe do yimbe le doggi ton basidi non gonde hebbe ton sembe wattu juno so dido dodduji ngadi mi citede wi fu do robe burata torrade robe kanyen burata tampude wattu juno be do robe lan gonde wadde notanguji feude pelle ONG gonde leedi meden difa pa bo be do robe le fa kebe famtare ngare kede ko Usman Nyali Buli fu ni antu hen
Sevare rewbe gube fa heewi ngare le modon e ben joodi handen sarema bangay yaltirde ngendi sevare be ndoggi sabe masibaaji jom en kaborde ngadi gelle alay kokola e tukumbe le region banyangara e kolti wida si bonde fu be ji le be jotti le onoku
e wora banyangara tukumbe
le region banyangara iummi to jangul anasanne le jangol min balata sella min galla sudu wana hala gure min kay gendi alay kokolu iummi de min gari suka be mai hewbe mbarmi kambar jangul wala baligu ko min kebitta fo wala ko ko min jogi dum furdum sumi yela men yo mi fitade tan to men anga
rubbe jinna
rewbe hewbe woni eggube yaade nyongi tawade le ngallure banyangara ko sedi ebe sare mabbe be koldi wide kebi fa bamuya faysa tawadun hejataabe
ambe ba jomba
dewgi iude nukule men wadde do min kebi baligu hono rido ngaji kany bamborbe sukabe krogu hokkimin fotije dawo kanyimaro so wana dun wala ko min ki croix rouge on hokka min gure hono maro enebam
ode adam
service development social gondo bayangara holti wiide jaati himbe hewbe woni egube warde le gennindi hewbe mabbe do fu yo rewbe e wi horebe mabbe service o wadi imadaraj bisimindebe e dartindebe nokkuje dobe gonna lamindulo woni horejo service
presidule
nanandi hono himbe janyeli dunkugo fu do woni sakitibe warde bo himbe le gendi songo antaba pelkada e jomo jineki ndeno yu gollirde lollirdo service local de développement social silmini min tafo be nabbi min to apikam kanyi be darti faboto tafo miden jogi crs e gollirde développement social be windi inde yimbele kami kebay jababu fuddo majum
tafo
tagal famugul wargol mabbe bale kumunide netaku ana gonde wadde imadaraji yalla ana balla be gube woni holdi wide lamin dolo gol fabugol e wi horejo service development social o wadi faabe himbe e gube keba mosala seeda
croix rouge wali min e hokkude gure e kakeji kewdi dum fecchama hakune yimbele teme jeegoyo e hakkila on dum latto sababu buytude torraji men ONG DRC dun faabi kemen e jo inde hakkilaji men be gardi e ONG goddo lollirdo terre des hommes be dokkeme kake e dabareji bawdi wallude min buri fu rewbe hembe torraji
di egungoji ana matadu leila mo masina region segu gelle kewde serkili o wonde himbe mben egi sabe torraji himbe jomben kaborde o debbo egidi e koriji modon warde kokri gendidi e masina ana wara kilometerji 10 o holliti wido o mo jogiti dalla o mo darta du faaba mu yakanankobe kanyi e jomben anniyaji lobbi
batte rafindenagu min dogi warde do min tampi miden kasingini baligo ono gure e konandi mon yela men yo sukabe men heba yade école ka komi buri yinde yo wirfitade to mento don gonde joni sukabe me hewbe cella gollobe neddaku ana garano sarude men ka be ngoti warde jukalon
be fu ko jalato handan ndenagu hewte tan be ke be birfito le kelle mabbe